kitongola sana jukirwe ngomuzira eyavayo neyenika yatasa abantu tekyali kyangu mu biseera ebyokweyenika olyokuvayo nakiranga mu sirimu mulina bangi bafa sirimu nga baliyita ddugu bamushika olufaamu banange ogumuteegu agisuraiti yali kuswala mu kidda mu kusitula omutwe ekirewo kyasigala ku ttaka jakwata ejambiyawo nga mukamba muzibu nakkirira ewagijjamirwa mubuuza ekyamuloga yasanga nejjamirwa enviiri zikutuse nga naye akutta ejambiya kunoonya mulogo tebereza ekyali awo nga buli omu alumiriza munne mwolina amakiini fire ebbongola sana ajjukirwe nnyo bwe yeeranga abantu obaazuula amazima baatandika okunoonya eddagala nga ne bw'oba olinnya takisi toleka ekakadomola obudomola baabunywa akabanga akaweze naye siriimu ye yasigala akyabacunya n'ettaso we yajjira nayo neegezaako ogwayo ekirwadde nekigaana okukka kabaka waffe kwe kusituka eyebbanda n'abiwoomamu omutwe asobole ottaasa abantu kati siriimu yaggwedde amaanyi wangaala maaso mungi abantu bamira kyere tebakyatya ddagala kati siriimu ye yafuuka musujja omutanda tawummuddayo ngeri otukubiriza abavubuka twongere okwekuuma wadde siriimu yaggwedde amaanyi togenda na munno nga tomaze mmukebeza abange lwaki simwebaza ekiŋŋaana okwebazakabaka webale otukoleddelaki sikwebaza empologoma ya muno ekiŋŋaana okwebaza kiki kabaka wange lyotukoledde kamulikansazaseggwanga ya muno ekiŋŋaanaatudde kunna mulonda akyalamula embuga otukoledde ebyeyembeebwa baffe nnannyinimu ekiŋŋaana okwebaza kiki kabaka wange lyotukoleddeamakulu ga buganda musimutenza ggulu ekiŋŋaana okwebaza kiki kabaka tusiimye lyotukoledde ebyeyogerera gusinze baffe siima nkuloopere omuzaanawo naalongo naasamba mutongoli owenga byatukozeemu nnyo omulimu afubye okusomesa abavubuka okwekuuma ekirala n'atukuutira okwekolera abavubuka atufudde ensonga afubye okwagazisa bannayuganda ennono yaffe ye mukulembeze w'abasawo akutta omumuli akubirizza abasawo bayamba abantu nga tonnatwala muntu mu mayembe sooka musaayi oleke kugamba muntu nti gundi akuloga nga tasiriimu yamuluma naffe tukwebaza maama naasamba omulimu gw'okoze eri abantu oyongera okutala akayuganda eno ng'osomesa siriimu yandifuuka olugero ayi beena siimangero era abaganda akagero omulungi tabulako kamuga baganda baagera naye nga n'omubi abeerako ekirungi wadde musebeni ebimu bimulemi otuukiriza naye kukyo siriimu eyimuka n'ayamba abantu anti naye yakirabako n'amaaso ng'amateeka egaggwa olwa siriimu AIDS Commission etubeebazaako ensusu musomeseza abantu mwebala okubavumula siriimu bwe yakukwatanga nga beekika n'emikwano gyoba batandika okusosola ng'essuwaani bagyawulako nga bakugabira eyiyo ng'ekikopo bakuwa kikyo nga toyina okyeyoleza ye ng'engoye z'oyambadde mbuuza nga mwana waani ayinza ozikwoleza abantu baabasosolanga ne beekyawa nga bamwatumya n'obutwa asobole obbaabulira naye kabaka waffe watuyamba abantu ko wabazaamu essuubi abange lwaki simwebaza ekiŋŋaana okwebaza kabaka webale otukoledde lwaki sikwebaza empologoma ya muno ekiŋŋaana okwebaza kiki kabaka wange lyotukoledde kamulikansazaseggwanga ya muno atudde kunna mulonda akyalamula embuga otukoledde ebyeyembeebwa baffe nnannyinimu ekiŋŋaana okwebaza kiki kabaka wange lyotukoleddeamakulu ga buganda musisimutenza ggulu ekiŋŋaana okwebaza kiki kabaka tusiimye lyotukoledde ebyeyogerera nebaza abasawo bayimiridde ne beene okulwanyisa siriimu tusobole muvuunuka n'abantu mbeebazizza obutanyuma bibabasomesa ne mufuubo bijjumbira edda nga omuntu wakwatibwa siriimu yabanga n'ettima ngeri ayagala nnyo atta abalala naye nkizudde ekyavanga ku bannaabwe okuba enyinyala ennyo ne batandika obbasosola n'abasawo bazaalisa mwongeremu amaanyi Sirimu akwata nyaba na unga bazaliwa Echibomu na chikula no motanda lisa nyugara Kubanga ne sirimu aliba foso lugero Mnumbu bako kuveri saba saja Bukende liyaba kubuka abomu lembo mutebi Tiripoti hapa sawe chibamu we mazoku mwolek Ntimuba msai mtuka mkasinzo kwe kilisi zen Songa baga makemi temi toje chikumize chivira China kumilo chitenga kama zotu zenzera Panatini mube msumba mulimu haba lwade Tomulimba msabira mureka mirenge tagara Habana basoma maririzanga ngamba Ntio kwe kumbe nyolusi kwe kulete vizibu Kwa ya gare mirembe rohuza nye vitabu Ebirungi jeviri masu Manija mikipulo gamba Nikolasi Munange ye walo kutavala Manija simplex gamba dudu Ye kuma kuzavana Halongo nasamba we walo kusomesa Bajaja bongero kugabirira nsiwe Abange lwaki simwe bazaye chingano kwebaza Kabaka webale yotukolete Lwaki simwe bazaye mbologoma ya muno chingano kwebaza chichie Kabaka wange yotukolete Kama ikasa zese kwanga ya muno chingano kwebaza Mulonda jara mulembuga yotukolete Sepe wabafe na nyine mu chingano kwebaza chichie Kabaka wange yotukolete Amakuru gabuganda musimu tenza guru chingano kwebaza chichie Kabaka tusimi yotukolete Tukolete vye yukiria